Lusaka Studios Music
Dijon, alongside Lontiano.
Baby Lot Music.
Amazing jams on
Baby Lot on the beat.
I have found the real love. Namu peza wangu. Ezon mamunga chalo changu chisila. Koma yai oni samalila namu peza ya.
They want to give me the love that I deserve.
I promise I'll love you forever.
Wamani nyambula opposite ya mton yeah. Haiti ni fupi ni semu na Yvonne ma. Achoka kumakuyu neon choka kukameno. Ali very humble na lot of joy. Very cute ma Afrika umani. Kambe ni kutenge kwa mai. Ni kukonda mwe ulili na chlali. Nisufi konda fa powder na makeup. Ni pure water pa mulomo vaseline. Ukapita maneba vama tasha. John awe kwena unasanka. Smart girl kapangeni chape banja. Yeah.
I have found the real love. Namu peza wangu. Ezo nyamunga chalo changu chusila. Koma yai onisama lila namu peza yeah. They want to give me the love that I deserve. I promise I'll love you forever. We'll be together.
Yeah.
I have found the real love.
Black shine kamungeli pachipale nipopopo. Nikonda veulili veli ambo kuvantu ni tape. Ya gelo yene ikutia kupeza. Zikomo kuma expo ni panila mutima. Mweze kutimu na bloka kasi mwase gula njila. No ipeza liulavu ya pwino pwino. So tie mami kumukwini ya kuone. Ivaza tasha no doubti ya mai. Hello plus ndiwe tape yeva kondia. Na wedding is ankala che special. Siapa chalo is ankali la kumwamba. Uko so mkazo kumbo na mkazo samba.
I have found the real love. Namu peza wangu.
Namu peza wangu.
Ezo namunga chalo changu chisila. Koma yai oni samalila namu peza yeza. To give me the love that I deserve. I promise I'll love you forever.
Diu family,
Lusaka Studios Music,
baby girl,
I like it.
Yeah, boy. Yeah.